olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua tofia le sui tauwa o le Democratic Party Amerika, le sui peresa tene fo'i le teimi nei Kamala Harris, le kovana o Minnesota, Tim Walz, la te tamomo e fatasi Portland Running Mate, i whainga palota mō le tofi peresa tene o Amerika i le masino novema o le tausanga nei. O Tim Walz ua ono se fulu tausanga le matua, oia na ngalue o se whaiaonga ma awai le military le National Guard mō le luas fumalefa tausanga. I se rally Philadelphia, na saunoa ai Tim Walz e le maasani Donald Trump i le soifuanga i aso taitasi o tangata lautele i Amerika. E le maasani i le whainga aluenga ma taufa asoa se tatongi i pili ma le tau o le soifuanga.
Donald Trump's not fighting for you or your family. He never sat at that kitchen table like the one I grew up at, wondering how we were going to pay the bills. He sat at his country club up in Mar-a-Lago, wondering how he can cut taxes for his rich friends.
Tim Walz. I le whailoa inga ta i ta iu minisita o le puipuinga, i atunu o Amerika ma Ausitalia le Osman, e pe ona usuia i Annapolis i Maryland i Amerika. Na saunoa i le minisita o le vaifafo i le malautele i Ausitalia nei Penny Wong, ua tatau na tau fia i le taiminei, le taua i le vao Israel luma Hamas. O tana noanga na whaia i le vao Penny Wong ma le Secretary of State i le whainga malo i Amerika Anthony Blinken, i se teimi o loo whainga tau na whautanga i se file e mu, ma ia inga e tau fia i le taua i le Gaza Strip, ma isi vaenga o sasa e tonu. Wa atili whainga ta whautanga inga, ina ua fasiotia e Israelu, se tasi o taitai o lo Hamas, Ismail Haniyeh i Iran, ai ua tofia nei ia i Hamas, le tangata e suafa ia Yahya Sinwar e sui tūlanga ia Ismail Haniyeh. O le whawhita auli i le tofinga o Yahya Sinwar, ona o ia le nei na taitai ia leo sofa inga i ele ele o Israelu i lea sofitua o ke topo o le tausanga taluai, leana amata mai e le taua e pei ona whaanga solonei. Ua whaalia le palemi o Peretania, Sir Keir Starmer, ua owa i le whase lau tangata ua saisaia, ma le owa i le toa se lau ua mōlia, i le vevesi lea na tupu ina ua fasiotia e se taule elea e afua mai Afrika, ni teineiti se a onga siva i Southport, i le vaia so taluai. O le tele o le vevesi, na feula e tangata saala se ito e faita watu, o le tele o le vevesi le nei, na feula, e tala sāla tua, ma le sao ilunga o le social media, e au fia i se whaamatalanga se e whapea, o le ua sai saia ma mōlia i leo sofa ingale nei, e whaao ngā i nai se neifi, i lea o ngā siva, o ia o se taule elea o se tangata sūru whai. Na saunua i le pāle mi o Peretania, Keir Starmer.
Some in relation to online activity, and a number of them are already in court. And I'm now expecting substantive sentencing before the end of this week. That should send a very powerful message to anybody involved, either directly or online, that you are likely to be dealt with within a week and that nobody, but nobody, should be involving themselves in this disorder.
Le pāle mi o Peretania, Sir Keir Starmer. Ua whaailo mai ele matanga luenga o lo whaamasinonga le Justice Department i Amerika, le sai sa ia ma mōli o se ali i afua mai Pakistan, i lona tau pule ina o se osofa inga e fasioti ai se tangata na avea mai peresitene o Amerika, ato ai manisi o ofisa sini o le malo o. Na tau e le whaamatalanga a le Justice Department, o le ali i o Asif Merchant, whaasa fulmoleono tausanga le matua, e iai o naso o tanga ma Iran, ai o ia o se tangata nua Pakistan. Ma o le osofa inga na ia tau puleina o se awala e taui masui ai i le fasiotia e Amerika o Qasem Soleimani le taitai o le whaalapotopotonga le Revolutionary Guards of Iran i le tausanga lua fe lua sa fulu. O le osofa inga na fasiotia ai Soleimani na whaatonuina Donald Trump le peresitene o Amerika i le lua fe lua sa fulu. Ma ia le talitonunga o Donald Trump se tasi o tangata na faa moe moe le ali o Asif Merchant na te fasiotia. E toa lua leo leo ili metanga aluenga leo leo i New South Wales, ua mōlia ile fao olima maisi fainga fa amalosi iseta mai va se formula lua tau sanga le matua o se misa ile va le urungali wa ova ile ta iva se folu tau sanga le matutua ai na vili ai ele sina ia leo leo o le tina wa ova ile iva se folu tau sanga le matua ia afia ile ngalo ngalo po o le dementia. Ai ina ua tau mawhai, leo leo, Constable James Robert Thompson, ma Senior Constable Dean Balasini, e sai sai ale toia ina o Ronald Hodge, iwa se fulumale lua tau sanga le matua, nei uai ina ngau, ia se pona aivi se itulou, I le tapu lima tau matau ale toia ina, muli muli ene ai I se ripoti ale fan mai, na mōli mawinai, le te leo uno oa, ilona ulu maona lima. Olo te ena e leo leo o la mōlianga, ma ua whātunuina I la ua e toe tūlai, I le aso lua se fulmele whā o le māsina fōu o se tema.
Toe fia whaafafonga I nisi tala whapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.